can amuse him.
Jakoroha guhinduri nyanjubutayu, yey. Jakoroha kuboni figuruka mchirele. Mbere yuko njiri jitejerezo choku kwanga. Umuriro wabanzu gatoha, imvuri kakwizamuka. Nabona gutekereza kukwanga. Zanjembi ntabwo njambirota nihagira kubwira kwa gukunda kundusha uzamuhungire kure kuko azaba kubeshya ntawagukunda kundusha nge ngukunda kubarusha ntawagukunda kundusha nge ngukunda kubarusha Jakoroha kubona uruburi Kigali Jakoroha kuvanga amazi n'amavuta mbere yuko ngira igitekerezo cyo kukwanga If you ever think that I can't leave you then you don't know me If it ever crosses your mind that I can't do anything like that Just know, no munzo zizanje mbi Napo njambiro uta Nihajiru kugira kwa kukunda kundusha Uzamuhu jire kure kukwa zaba kubesha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha Nihajiru kugira kwa kunda kundusha Uzamuhu njire kure kukwa zaba kubesha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha Nihajiru kugira kwa kukunda kundusha Uzamuhu jire kure kukwa zaba kubesha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha Na wagu kunda kundusha Njengu kunda kubarusha